You will die.
Utakufa.
I will die.
Na mimi nitakufa.
We all will die.
Sisi sote tutakufa.
Unless Jesus returns while we are still alive, every one of us here is going to die.
Labda Yesu Kristo arudi wakati tutakuwa tungaliki hai labda, lakini kila mtu anatakiwa akufe.
We just read from Hebrews 11:27, it is appointed for man to die once, and after that comes judgment.
Na kama vile tunaweza kusoma katika kitabu cha Waebrania 11:27 ya kwamba imetamkwa ya kwamba ni lazima kila mtu atakufa na baada ya kufa kutakuwa hukumu kwa kila mmoja.
Why must we all die?
Kwa nini ni lazima sisi wote tukufe?
Why is death necessary?
Kwa nini kifo ni lazima au ni kwa maana?
Whose death is necessary?
Kifo ni nani, kwa nini ni kwa maana na kinatakiwa?
We're going to answer those questions this morning via four steps.
Tutakwenda kujibu hiyo swali katika vipengele vine.
First, a reminder, why does mankind die?
Kitu kia kwanza ni kumbusha kwamba ni kwa nini ya kwamba kila mwanadamu ni lazima akufe.
Second, how can a just God forgive sin?
Na ya pili ni kwa nini au namna gani Mungu anaweza kusamehe zambi?
And then third, making that second point more personal, how can a just God forgive me?
Na ya tatu ni kwamba ni kwa nini anaweza kunisamehe mimi?
And then finally, how must forgiven sinners respond?
Na kwa yule aliyesamehewa ni matokeo gani yanaweza kutokea kwa yule aliyesamehewa dhambi?
So let's begin with the first point, a reminder, why does mankind die?
Acha tuanze jambo la kwanza ni kwamba kwa nini mwanadamu anapaswa kufa?
The short answer is, we all deserve it.
Na jibu fupi ni kwamba sisi sote ni lazima tunatakiwa kupata ile.
Every one of us deserves to die.
Kila mtu anatakiwa afe.
The first chapters of the Bible in the book of Genesis tell us this was not always the case.
Na katika kitabu cha kwanza, kitabu cha mwanzo kinasema ya kwamba hii haikutakiwa hivyo iwe namna hii.
The first man and the first woman did not deserve to die initially.
Mwanadamu wa kwanza na mwanamke wa kwanza hawakutakiwa ya kwamba wafe.
They were close with God.
Walikuwa karibu sana na Mungu.
They obeyed God.
Walimheshimu Mungu.
They loved him and he loved them.
Walimpenda Mungu na Mungu aliwapenda.
God created them for his glory.
Mungu aliwaumba kwa utukufu wake.
And they were living to his glory.
Na walikuwa wanaishi katika utukufu wake.
They did this through their trust of him.
Na Mungu walitia imani yao kwa Mungu.
They glorified him through their love for him.
Walienda kumtukuza katika upendo wake.
They glorified him through their delight in him.
Walikwenda kumtukuza katika hali yote walioishi.
And that's what they were created to do.
Na hiyo waliumbwa kwa sababu ya hiyo.
God gave them an abundance of provisions.
Mungu aliwapatia nafaka.
In addition to himself, he gave them each other.
Na katika hiyo Mungu aliwapatia kila mtu.
And he gave them an abundance of food.
Mungu aliwapatia chakula kingi sana.
Really excellent food.
Na ilikuwa ni chakula nzuri sana.
This time of year, the peaches are coming in South Carolina.
Na kuna mapicha ambayo yanakuja kutoka Carolina ya kusini huko.
And if you go and pick a peach that's fully ripe, right off the tree.
Na ukienda kuchukua tunda ambayo imeiva kwenye mti.
And then you eat it.
Na ukikula,
and the juice runs down your face.
Unasikia ya kwamba juice inakwenda kuteremka katika kinywa chako.
It is so sweet and so tasty.
Kwa sababu iko tamu sana na inakuwa na ladha nzuri.
And you feel like, ah, this is perfect.
Na unajisikia kwamba kweli hiki ni kitu ambacho kinatakiwa.
Well, that's what it was like in the Garden of Eden.
Na hivyo ndivyo ilikuwa katika shamba la Eden.
But not only peaches.
Sio tu kama lile tunda ambalo nataja la peaches.
Every type of wonderful fruit.
Ni kila aina ya tunda lolote lile.
And God told them, take your pick.
Mungu aliwaambia kwamba mnaweza kuchukua.
You can choose to eat any fruit from any tree in the garden.
Mnaweza kuchukua, mnaweza kuamua kuchagua kila tunda yote ile katika shamba la Eden.
And there were so many, there was a super abundance.
Na kulikuwa matunda mengi sana katika shamba la Eden.
But he said, Just one tree. Don't eat the fruit of this one tree.
Lakini Mungu akamwambia kwamba kuna mti mmoja ambao msikwende kuugusa, msikule tunda la hii mti.
To eat the fruit of this one tree will be bad for you.
Kwa sababu ukikula tunda hiyo mti mmoja ni kitu kibaya sana kwenu.
All the other fruit will be good for you.
Lakini miti mingine yote mnaweza kula.
But if you eat that one, you will die.
Lakini mkikula ule mti mtakufa.
However, they disobeyed him.
Lakini pamoja na hiyo wakakwenda kinyume na sheria ya Mungu.
Tempted by Satan, they thought they knew better than God what was in their own best interest.
Walikwenda kujaribiwa na shetani, akawaambia kwamba wakaonekana kwamba wakajua sana kuzidi vile Mungu alivyowaelekeza.
And so they arrogantly rejected God's counsel.
Na wakakwenda kumtupa Mungu mbali.
They turned their backs on all the wonderful food that God had provided for them.
Na wakaenda Mungu alikuwa aliwapatia chakula nyingi sana, chakula kizuri.
They turned their backs on God himself.
Lakini wakakwenda kumgeukia Mungu.
And they chose to eat from the one fruit that he denied them.
Na wakakwenda kuamua kwenda kula ile mti ambayo Mungu alikwenda kuagiza wasikule.
They ate the fruit.
Wakakula tunda.
And therefore they deserved to die.
Na hapo wakatakiwa kufa.
Therefore death entered the world.
Na kifo kikaingia katika ulimwengu.
Furthermore, our God is a holy God.
Mungu wetu ni Mungu tu.
He is a God who loves justice.
Ni Mungu ambaye anapenda sheria.
And so to implement justice, God had to punish that sin.
Na kufuatana na ile sheria ilikuwa pale, Mungu alienda kuadhibu dhambi.
It was necessary for him to punish that rebellion.
Na ilikuwa kabisa natakiwa ya kwamba aende kuadhibu wale walioasi.
Indeed, God must punish every sin with death.
Na Mungu anapasha kuadhibu kila dhambi kwa njia ya mauti.
That's the only just penalty for one who rejects the purpose of his creation.
Hiyo ndio adhabu kubwa sana kwa yule mtu ambaye anakwenda kumtupilia muumbaji.
The only just penalty for one who arrogantly despises his creator.
Ile ni adhabu kubwa kwa yule mtu ambaye amekwenda kinyume na muumbaji wake.
So, God could have killed the first man and the first woman immediately when they ate that fruit.
Na wale watu Mungu ameweza kuadhibu mara moja kipindi ambacho walikwenda kutumia ile tunda.
And that would have been perfectly just.
Na hiyo ilikuwa hukumu.
And you and I and the entire human race would never have existed.
Na wewe na mimi na ulimwengu wote mzima labda hatungeliweza kuisha au kudumu.
But God chose a different path for implementing justice.
Lakini Mungu akatafuta nyingine njia ya kuweza kuleta nyingine sheria.
A path that would not only magnify his justice but would also magnify his mercy and his grace.
Na hiyo ilikuwa ni njia moja ya rehema, njia ya ukombozi.
He promised to that first woman that her descendant would crush the head of Satan, the serpent.
Amekwenda kumwahidia yule mwanamke ya kwamba kizazi chake kitakwenda kuponda kichwa cha ibilisi.
He later promised to Abraham that a descendant of his would bless all the families, all the nations.
Na amekwenda kumwahidia Ibrahim ya kwamba kutokea kizazi chako kitakwenda kubariki ulimwengu mzima, mataifa yote yatakwenda kubarikiwa kupitia wewe.
So God made those promises in the Old Testament as part of the Old Covenant.
Na Mungu amekwenda kuleta ahadi zile zote kupitia kitabu cha Agano la Kale.
So, why does mankind die?
Kwa nini mwanadamu anatakiwa afe?
Because of our sin.
Ni kwa sababu ya dhambi zetu.
Death is necessary because of our sin.
Kifo kinatakiwa ni kwa sababu ya dhambi zetu.
We deserve to die because of our rebellion against God.
Tumekwenda kinyume na sheria ya Mungu, tumekwenda kuasi.
And we all die physically because of that rebellion.
Na tunakwenda kufa kimwili kwa sababu ya ile uasi ambao tumefanya.
As we read from Hebrews 9:27, it is appointed for a man to die once, and after that comes judgment.
Kama vile tunasoma kitabu cha Waebrania 9:27 ya kwamba watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu.
But God has promised a redeemer, a Messiah.
Lakini Mungu akakwenda kutuahidia mkombozi, Masia.
Can God forgive through that redeemer?
Je, Mungu anaweza kusamehe kupitia yeye?
That leads us to our second heading.
Na hiyo inatupeleka katika kituo cha pili.
How can a just God forgive sin?
Namna gani Mungu anaweza kusamehe dhambi?
For the last few weeks, we've been looking at the new covenant.
Wiki iliyopita tulikuwa tunaangalia kuhusu agano jipya.
Initially promised in Jeremiah and then quoted in Hebrews chapter 8.
Kama vile alivyotuahidia katika kitabu cha Yeremia na katika kitabu cha Waebrania 8.
We've seen four promises in that new covenant.
Na katika ile agano tumekwenda kuona ahadi nne.
And we've seen that the fourth promise is the basis for all of the promises.
Na ile ahadi nne ilikuwa nzuri sana katika zile ahadi ambazo alizozitoa.
This is the fourth promise. I will forgive their iniquity and I will remember their sin no more.
Ahadi moja ambayo tolewa pale alisema kwamba nitawasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena.
How can a just God do that?
Inaweza kufanyika namna gani?
He must punish sin.
Anapasha aadhibu wenye dhambi.
He must punish sin with death.
Anapasha aadhibu dhambi kwa njia ya mauti.
So how can God forgive sin?
Ni namna gani Mungu anaweza kusamehe dhambi?
He can't just say, "Oh, don't worry about that. You're just forgiven."
Hawezi kusema tu ya kwamba hapana usijali jambo lile umesamehewa tu.
Because he must uphold the justice of the universe.
Lakini anapasha alete kwanza sheria ambayo iko ya ulimwengu mzima.
Well, God pictured how he does this again and again and again through the old covenant.
Namna gani Mungu alivyofanya ile mara tena na mara tena katika agano la kale.
Indeed, in Old Testament times, a death would occur whenever two people would agree on a covenant.
Na hiyo kifo inaweza kutokea ikiwa watu wawili wanaweza kwenda kuingia katika ile agano.
They would kill an animal, picturing their own death if they failed to live up to the covenant.
Walikuwa wanaweza kuua mnyama, ilikuwa ni picha ya kuona namna gani walikuwa wanaleta msamaha kupitia ile agano.
This is most likely what the author is referring to in verses 16 and 17 of chapter 9.
Hiyo utaweza kuisoma katika kitabu cha Waebrania 9:16-17.
But we see again and again in the ceremonies that God gave the people of Israel this picture of death following sin.
Na tunaona namna gani Mungu amewapatia wale watu wa Israeli ile picha ya adhabu ya dhambi ya kupitia kifo.
Verses 18 to 21 of Hebrews 9 refer back to Exodus 24.
Na kitabu cha Waebrania 18:21 ili uendelee kule hadi 22:4.
The people of Israel were gathered around Mount Sinai.
Wana wa Israeli wote walikuwa wanakusanyika kwenye mlima wa Sinai.
God proclaimed the Ten Commandments and other statements to them.
Na Mungu alikwenda kuahidia zile amri kubwa za amri 10 kwa ajili yao.
And they agreed, "All that you have commanded, we will do."
Na wakasema ya kwamba kwa zile sheria zote tutakwenda kutimiza.
And animals were killed at that time.
Na wanyama watakwenda kuuawa kwa ule muda.
And then the blood was sprinkled on the people and on the instruments for worship.
Na ile damu itakwenda kushuka kwa ajili ya watu kwa sababu ya msamaha wa dhambi.
And so the author concludes at the end of verse 22 of Hebrews 9.
Na mwandishi amekwenda kumalizia kwa 9:22.
Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins.
Pasipo kumwagika kwa damu, hakuna msamaha wa dhambi.
That is, without a death, there's no forgiveness of sins.
Bila kifo, hakuna msamaha wa dhambi.
God never forgives one sin without a death.
Mungu hajawahi kusamehe hata punje moja ya dhambi bila mauti.
Always remember that.
Tunapaswa kukumbuka kile kitu kila wakati.
Our just God requires a death if he is going to forgive sin.
Mungu anatakiwa kwamba kuwe kifo ili aweze kusamehe dhambi.
This truth was underlined in ancient Israel every single day.
Na hiki kitu kilikuwa kinatajwa kila siku.
But most especially on the Day of Atonement that we considered last Sunday.
Na hii jambo walikuwa wanasema kila wakati walipokuwa wanakusanyika kila siku katika kusanyiko zao.
The people killed animals on who the picture of their laying their sin on the animal led to the animal's death.
Watu walikuwa wanaua mnyama wanaitia pale ili kuonekana kwamba kulikufa mnyama kwa sababu ya ondoleo ya dhambi zao.
But that was only a picture.
Hiyo ilikuwa kama vile ni mfano kama picha.
As the author of Hebrews tells us in chapter 10, verse 4, it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins.
Na mwandishi anatuambia katika kitabu cha Waebrania 10 mstari wa 4 ya kwamba haiwezekani damu ya mafadhali ya mbuzi kuondoa dhambi.
The death of an animal could never pay the penalty for the sin of a man.
Damu ya mnyama haingeliweza kuwa kuleta ondoleo ya dhambi ya mwanadamu.
And so all of that was a picture of God's plan of redemption.
Hii yote ilikuwa ni mifano ambayo ilikuwa inafanyika kwa sababu ya msamaha wa dhambi.
And God made this clear in Isaiah 53.
Na Mungu amekwenda kuitia hii wazi katika kitabu cha Isaya 53:53.
In the passage we read responsively as our call to worship.
Na kama tunaweza kusoma kile kipande kyote.
He tells us that the promised Redeemer is not an animal who would bear away sins. But rather that God would lay the iniquity of us all on this Redeemer. And the Redeemer would pay the penalty of our sin by dying in our place.
Na huyu mkombozi atakwenda kulipa hii adhabu ya dhambi kwa kuweza kutufilia sote kwenye msalaba.
And now we know Jesus is that promised Redeemer.
Na Yesu Kristo ndiye huyu aliyeahidiwa kuwa atakuwa mkombozi.
The author of Hebrews tells us that Jesus then is the mediator of a new covenant, verse 15.
Kitabu cha Waebrania kinatuambia 19 ya kwamba yeye ndiye atakuwa mkombozi.
His promised death has redeemed us from our sins.
Yeye ndiye amekwenda kutuokoa kutoka ondoleo la dhambi zetu.
Indeed, as we saw last week, and as verse 24 reminds us, he now appears in the presence of God on our behalf.
Inatuambia katika verse ya 24 ya kwamba amekwenda kuonekana machoni pa Mungu ili kuweza kutuwakilisha sisi.
Having purified us by his sacrifice, he brings us with him into the presence of God so that we may worship.
Amekwenda kutusafisha sisi kupitia kuweza kujitolea kwake akatuleta karibu katika maabudu.
And that once for all death of Jesus is sufficient for all time.
Na kifo cha Yesu Kristo kinafaa tena muhimu sana kwa wakati wote.
As verse 25 tells us, he does not have to offer himself again and again and again.
Kama sura 25 nasema ya kwamba hangetakiwa tena kuweza kujitolea mara tena na mara tena na mara tena.
Well, that brings us to the second half of verse 26.
Na hiyo inatuleta katika kipande cha sura ya 26.
Let's read the second half of 26 through the end of 28, and I want you to listen carefully.
Acha tusome Waebrania kuanzia 26 hadi 28 na msikilize makini.
What is the author getting at in these verses?
Ni kitu gani ambacho mwandishi anakwenda kutupatia mahali hapa?
Jesus has appeared once for all at the end of the ages to put away sin by the sacrifice of himself. And just as it is appointed for a man to die once, and after that comes judgment, just so Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for him.
Inasema ya kwamba sasa mara moja tu katika utimilifu wa nyakati Yesu amefunuliwa azitangue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake. Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu, kadhalika Kristo naye akisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiayo kwa wokovu.
These verses encapsulate why God's judgment of sin is just, but then they take the point a step further.
Hiyo jambo ambalo Mungu amekwenda kulikamata kwa sababu gani itakuwa ondoleo ya dhambi.
They show why our salvation is necessary today.
Kwa nini msamaha wetu uko wa maana sana leo?
Think of it this way. The author is saying, just as my sin necessitates a single death, Jesus' single death necessitates salvation.
Zambi yangu inakwenda kujumlisha kifo cha Yesu Kristo, kama vile Yesu Kristo alikufa kwa sababu ya zambi zetu.
and thus the title of the sermon.
Na hiyo ndio ilikuwa kichwa cha neno la leo.
The necessity of death.
Umuhimu wa kifo.
That's true in two senses.
Hiyo ndio jambo ambalo liko pale.
My sin necessitates my death.
Zambi zangu zinamaanisha kifo changu.
Jesus' death necessitates the salvation of his people.
Kifo cha Yesu Kristo kinamaanisha wokovu ya watu.
Or we could put it this way, after sinful man's one death comes judgment.
Baada ya mwenye dhambi mmoja kumekuja kifo.
After sinless Jesus' one death comes salvation.
Na kupitia mtu asiyekuwa na dhambi kukakuja wokovu.
So do you see, this is our great hope.
Hiyo ndiyo jambo letu.
This is our great confidence.
Hiyo ndiyo confiance yetu.
My sin necessarily leads to my death.
Na dhambi zangu zinakwenda kuniongoza kwenye kifo.
But Jesus puts away sin by the sacrifice of himself.
Lakini Yesu Kristo akwenda kutosha dhambi kwa kuweza kujitolea mwenyewe.
That one offering bears the sin of many.
Yeye ndiye amekwenda kuzika dhambi za mwanadamu.
Therefore, God must forgive, if he's going to be just, the sin of those covered by that death.
Na hapo Mungu atakwenda kusamehe kwa zile dhambi zote ambazo yeye amekwenda kuzifunika.
He must forgive not only because he's merciful, but also because he is just.
Anapasha kusamehe.
So think of it this way. Most of you have credit cards.
Kila mtu iko na kadi ya credit au ya credit.
Imagine that you forget to make a payment.
Ufikirie labda umepitiwa kuweza kufanya malipo au kulipia kitu fulani.
You miss the minimum payment on your credit card.
Umekosa kulipia katika kadi yako.
What then happens?
Kitu gani ambacho kitatokea?
They give you an outrageous late fee, right?
Wanakwenda kukupatia malipo ya kulipia zaidi ya ile ambayo ungelipia.
And they charge you interest.
Na wanakwenda kulipisha tena interest.
We could say missing a payment necessitates a late fee.
Na tunaweza kusema ya kwamba ukisahau ukipitiwa kulipa ina matokeo yake yanakwenda kuongezea kulipa ingine zaidi au ziada ya ile ambayo ungelipa.
But imagine that a friend of yours takes your credit card statement.
Na jaribu kufikiria labda kuna mtu ambaye anakwenda kukamata details za credit yako.
And he writes a check for the amount of the payment.
Na anakwenda kuandika cheki ya malipo ya franga fulani.
And he mails it paying what you owe for you.
Na anakwenda kuandika cheki na kutumia kwenye mailbox kwa ile pesa ambayo wewe ungelipa yeye anakulipia.
Well then, your debt is covered.
Na ile deni yako na kama vile imefunikwa.
What happens if then the credit card company still charges you a late fee?
Na inaweza kutokea pia kwamba ile kampuni ile credit yako bado ingeliki na kuomba ile franga ya ziada zaidi.
That would not be just.
Na hiyo haitakuwa ile tu.
That would not be right.
Na hiyo haitakuwa kweli.
The payment has already been made.
Kwa sababu malipo tayari yamekwisha kulipiwa.
So you call the company.
Unapasha uite ile kampuni ile kadi yako.
And you don't say, "Please forgive me."
Na useme ya kwamba tafadhali mnisamehe.
You don't ask for mercy, you ask for justice.
Na unapasha kuambia tu ya kwamba kitu ambacho kimetokea.
You say, "You can't charge me any more late fees, my friend already paid it."
Unapasha kuambia kwamba hamwezi tena kunilipisha franga za ziada kwa sababu rafiki yangu tayari amekwisha kunifunika, amekwisha kunilipia.
Just so with us.
Na hiyo ni kama vile sisi.
Your sin, my sin, Adam's sin, all must lead to death.
Zambi zako, zambi zangu, zambi za kila mmoja zote zinaelekea kwenye kifo, kwenye mauti.
And just so, Jesus' sin must lead to salvation.
Na zambi zile Yesu Kristo zinapaswa kwenda kwenye ukombozi.
Forgive me, Father. Jesus' death must lead to salvation.
Kifo cha Yesu Kristo kinapaswa kuongoza kwenye ukombozi.
God can, indeed, he must forgive the sin of those for whom Christ died.
Na Mungu anapaswa kusamehe dhambi za wale wote ambao Yesu Kristo amekuja kufilia.
That leads to our third point, a key question.
Hiyo ambayo inatuongoza katika jambo la tatu.
How can a just God forgive me?
Inawezekanaje ya kwamba niweze kusamehewa?
He clearly can forgive me, he must forgive me if Jesus died for me. So the question is, did he die for me? Now, one time in the book of Acts, a man asked the Apostle Paul, "What must I do to be saved?" And Paul's response is, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved." But where does that belief, that faith, come from? Do I just say, okay, now I'm going to try real hard to believe in Jesus? I'm going to make myself believe in Jesus. No, that's not how it happens. The Apostle Paul tells us how it happens in Ephesians chapter 2, verses 7 and
8.
By grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God. Your salvation is a gift. Your faith is not the result of you working hard to bring it about. All is by the grace of God. So how can a just God forgive me? How can a just God forgive you? Acknowledge your guilt and throw yourself on God's mercy. Confess to the Lord, my sin necessitates my death. But you tell me that Jesus' death necessitates salvation. I have no right to your mercy, to your love, to your grace. But would you, by that grace, put away even my horrible sins? Would you do that through the sacrifice of the Lord Jesus? Could it be that he bore even my sins on the cross? Have mercy on me, a sinner. And Scripture assures us, a broken and contrite heart, O Lord, you will not despise. So come to him humbly. Come to him broken. Believe in Jesus and you will be forgiven. His death necessitates salvation. Well, final section, fourth section, how must forgiven sinners respond? Forgiven sinners don't just continue to live their lives as they always have. Forgiven sinners are changed from the inside out. This is what the new covenant is all about. I will write their my laws on their hearts. I will be their God. They will be my people. They will all know me from the least of them to the greatest. So this is what we've seen even over the last two Sundays. Remember, one of the passages we looked at two Sundays ago was from Luke chapter 7.
Na, kitu ambacho tumekisoma wiki iliyopita ilikuwa ni Luka 7.
the story of the sinful woman who wiped Jesus' feet with her hair.
Tumesoma habari za yule mama ambaye amekwenda kumpanguza Yesu Kristo kwa machozi yake na kwa nyele zake.
And anointed his feet with a very expensive ointment.
Na akakwenda kumpulizia Yesu Kristo marasi ya samani.
And we learn from that, he who is forgiven much loves much.
Na yule aliyesamehewa sana anakwenda kupenda sana.
So we must respond to forgiveness first by loving Jesus much. Know how much you are forgiven. Know that you could have been punished eternally for your sins. Know the heavy price that Jesus paid for your forgiveness. Remind yourself and remind one another of these great truths. And so, love him much. And then the second way to respond comes from verse 14 of chapter 9 of Hebrews that we looked at last week. We are forgiven in order to worship. So respond to forgiveness by worshiping God. Worship the Father, worship the Son, worship the Spirit. Act, think, and feel in ways that reflect the glory of God. Value Jesus above all earthly attainments and possessions. Spur one another on to love him daily. And to worship him in all that we do. And then third and final response. Today's text concludes with these words. Christ will appear a second time. Not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for him. So the third response, eagerly wait for Jesus' return. Anticipate that return. Be like Simeon in Luke chapter 2, who was eagerly anticipating the consolation of Israel. Meditate on God's promises. The Apostle Paul tells us in Philippians 3:20, our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ.
Mtume Paulo anatuambia katika kitabu cha Wafilipi 3:20, sisi wenyeji wetu huko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo.
So you see, all three responses are intertwined.
Na ukiangalia katika ile matokeo yote matatu yote katika jambo limoja tu.
If you love Jesus, then you will worship him.
Ikiwa unampenda Yesu Kristo, utamwabudu yeye.
And you will long for his return.
Na utakwenda kusubiria ujio wake.
So cultivate a heart that loves him.
Uwe na moyo wenye kumpenda.
Cultivate a heart that worship him.
Uwe na moyo wenye kumwabudu.
And then eagerly anticipate that return.
Na utakwenda kuingia katika wale watakwenda kusubiria ujio wake.
So in conclusion, why is death necessary? Mankind is rebellious. All of mankind is rebellious. None of us deserves to enter God's holy presence. So whose death is necessary? Mine, as a result of my sin. Jesus' death is what then leads necessarily leads to salvation. But by Jesus' death, you who deserve death can be forgiven. And indeed, all those in Christ must be forgiven. So meditate on that truth. Just as surely as your sins apart from Jesus must lead to death, just so surely his death leads to salvation for those in him. So Christians, know you are forgiven. Now and always. And so delight in your Savior, worship him, love him. Let's pray together. Oh, Father, we confess that we are sinners before you. We confess that we do not deserve your mercy and grace. Forgive us, we pray, by the Lord Jesus Christ. And send us out to love you, worship you, and delight in you. In Jesus' name we pray. Amen. I'd like to